Sasa huu ndio mwaka wa kuwachanganya mpaka wajue kwamba maisha ya watu hayawahusu, wa mind their own business. Huu mwaka hakikisha wanakuongelea, hakikisha wanakuongelea. Tena tu sio kukuongelea kwa kawaida, hakikisha wanakuongelea kwa majibizano makali. Hakikisha wanakuongelea, wanajibizana mpaka wanagombana na kugombana. Usiwape nafasi, usikae kinyonge. Yani my love, hakikisha wanakuongelea mpaka wanakuwa bize kiasi kwamba hata mambo yao wasiyaongelee kabisa. Mix them like an original CD. Mix them my darling. Hakikisha wanakuongelea kila wakati. Asubuhi, jioni, mchana. Hakikisha unaongelewa mtaani. Usikae kizembe kizembe darling. Hakikisha unaongelewa. It's a time to be talked in the city. Be talked. Oh, sir. Namalizia tu clip ya mwisho. Sorry boss.